Mbona, 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 mbona pija na kwa show, mbona wana kibia bando, mbona mimi somi show, mato singuni pata bando, mbona na chapa mku, nani nimeweka prado, pesa nyingi kwa kisado, mustanga maronado, mbona kuna majawa na wastiri bado, mbona ma ex wana pigia simbado, mbona makabira kuimba singeri bado, mbona kama niko single, mbona kama sipo single.
Oho,
oho. Oja mani ala, mama,
nini tenda iki,
mbona moto kuji kwa nchichi ya kiberiti. Jamani, mama,
nani dondo shakabati,
jamani mbona kareto shoga mbele ya chapati.
Kareto shoga mbele ya chapati, kareto shoga mbele ya chapati.
Mose Mr. Bad, kwa njini washe nege kecho sawo.
Mbona nishatikia kerele sawo. Mboja,
kwa njini kate nege kecho sawo.
Mboja nika matempini, mboja deriva niwe mimi. Mboja,
kwa njini washe nege kecho sawo.
Mboja nikate nege kecho sawo. Mboja ni washe nege kecho visori. Mboja ni wapengu makama dawa. Mboja ni imbevi unwakate visori.
Mbona kuna majawa na wastiri bado, mbona ma ex wana pigia simbado, mbona makabira kuimba singeri bado, mbona kama nipo single, mbona kama sipo single.
Oho,
oja mani,
oja mani, mama,
nini tena iya,
una moto kuji kwa chichi ya kiberiti. Jamani, mama,
nari dondo shakabati.
Jamani, mbona kareto shoga mbele ya chapati.
Bale na ujoga mbele ya chapati.
Feeling vibes from Moses.